trendybeats.com.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
It's the kids, baby.
Ah, boy. Sensima, who got the keys to my bima? Minisepe now, you mtoto amezima. Kinoma, nigepa kachumvini kupima. Njenda ni ili keshwa lete, shima sijelewe. Spidi meshiri nisichelewe. Mageto mfanya yangu mala mtoto ajelewe. Spi kufeli, kwanu wana juaga kufeli. Mtoto ameshona suraka, ya riberi yoni noma. Kwa jinsi livyo wakata kwa noma. Cheke nyuma jinsi livyo shona. Migonjo jendo dawe kuniponya. Mana nani washa, 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 washa. Mana nani washa, 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 washa. I say pull up, pull up, pull up, fuck it up, pull up, pull up, pull up, fuck it up, pull up, pull up, pull up, fuck it up, pull up, pull up, pull up, pull up. Mana nani washa, 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 fire, washa, 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 fire, washa, washa, washa. Pone place mi ago aya. Do that thing usone aya. Utantaka ubaya. Nikila nyak nixakaya. Kwenye game ni mambo mbaya. Na wani taka bas. Kitanda kitapata cash cash. Niweke mguu upande kishe penye katikat sarakas. Leo nina speed mwendo kas. Twende engo zote tuanze kuspaka kas. Leo ni normal. Kwa jinsi libi wakata kwa normal. Leo ni normal. Kwa jinsi libi wakata kwa normal. Mana nani washa, 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 washa. Mana nani washa, 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 washa. I say pull up, pull up, pull up, fuck it up, pull up, pull up, pull up, fuck it up, pull up, pull up, pull up, fuck it up, pull up, pull up, pull up. Mana nani washa, 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 washa.
More music on trendybeats.com.